Mi number sella media. Number sella media.
Nothing can stop me. I'm all the way up.
What you need?
My
niggas run game, we ain't never leave. Counting up some money, we ain't never sleep. You got V12, I got 12 V's. Got bottles, got weed, got my.
I'm all the way.
Shorty,
up.
What you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need.
Huh?
Shorty, what you want? I got what you need.
I'm all the way up.
Call me badder than mother than motor gun fire. What I want, Simba vampire. Chafuka bisa rumba. Asa wombe dada zao kariyako waje ulaya.
Nare nare, wapi wanangu watandale. Chombo ingare, tena chapa isilale.
Wana jenga majungu, mina jenga vivanda. Wanatisha visu kumbe na panga. Mina momba mungu, wanakesha kuwanga.
When is that those motherfuckers?
I'm all the way up.
Sura mizengo ila bonge la bisho. Wana nita samohon jinsi na vya kabako. Siachi pengo, paka ombe po. Waki po stembo, sipno po sho.
Mwambie na tiralila. Kamwe kanzu waifana nina dera. Nekikada kampira. Mchezo wa witaji asira. Marana kula misa mobetu. Atise penga kaja magetu. Ili mradi zari ya pate mchechetu.
Wambie wacho nambi nambi. Ata ni kila wote, dini yangu sio zambi.
I'm all the way up.